kwenu mina hamia.
Ah, baby boy, you be my warrior. Mungu ni mwako na kupigania. Omoyo na utakalisha takala. Kisha uache kunibiza haya.
Usihofu mpenzi we, niko na usitishike. Jua lichomoze na lizame, na kupenda vile vile.
And I got you mchangu we, niza kubirambu nisikuriche. Zuwari ngalimvula nye, forever I will call you my baby.
Unapunita you know,
my data.
Yani if you leave you,
my data.
Baby you take me places,
my data. My data, my data, my data.
Umeniteka muno,
my data.
Napenda just to leave you,
my data.
Usinisipu nitesi,
my data.
Niza data, nza data,
nza data.
Sidi makuzunya ni panindata. Na kwamba yuyu manana ni madaga. Fula niza fall in love utaka vigala. Niza patwa, nza patwa. Sidi mata kuchiti ya namanya. Na chiti noni na kasi ya naimanya. Kana nilonya lonya kisha nikalelet kama oh. Ukine lola tu na disoto. Una nigese na mapenzi tani
telepo.
Katsungu laka na tete mishanzo. Angine siyo na uza ni henda kipo. The best day is when I saw you. Atuza ni mwemo dunia nini sofi. Ukihakeyo ukijako so beautiful. Yo baba yonaria utuwa nzizi tasinzo good day.
Usihofu mpenzi we, niko na usitishike. Jua lichomoze na lizame, na kupenda vile vile.
And I got you mchangu we, niza kubirambu nisikuriche. Zuwari ngalimvula nye, forever I will call you my baby.
Unapunita you know,
my data.
Yani if you leave you,
my data.
Baby you take me places,
my data. My data, my data, my data.
Umeniteka muno,
my data.
Napenda just to leave you,
my data.
Usinisipu nitesi,
my data. My data, my data, my data.
You make my heart go da da da. Boy, you know this. You put me up, you start the fire. I can feel it. Yeah, yeah, I can feel it. I can feel it. Yeah, I can feel it.